When you want go tired, nisha kubali, funga ndoa nawe. Tumesha pewa kibali, na wazazi, acha nwinge nawe. Umenijaza imani, tangu na kujua, umenifanya nsijute mama. Unagawe kisirani, hata nkikudhi, ya chumbani anakwisha mama. Mashoga wanafiki kuwatembele, mana wanachekelea tukigomba naga. Unanikosha vibomba masharo kuwakoteze, tena kuwachomole wakikutakaga.
Wendo my sweetie baby, I swear to God. Chaguo langu
ni bebe nitulie,
mama watoto wangu uwe ndo roho yangu.
Ni bebe nitulie,
nishike mami nikumbatie.
Ni bebe nitulie.
Baby, ala moja haikai, panga mbili nimeamini wewe wanifaa. Funge vizuri yangu tai, nisije ninginia chini nikajikwa. Tushakula kiapo bila wewe, kwenye shida na raha. Duniani wabaya wapo, tutapigwa mawe, tusikate tamaa. Ati sisi wewe, acha kukua umbedua, halitupati ngo. Unifai wewe, wala jifanya jini kujua, kitisha sema no. Uye, uza mashoga wanafiki kuwatembele, mala wanachekelea tukigombana. Na nikosha viboba masharo kuwapoteze, tena kuwachomolea wakikutaka.
Wendo my sweetie baby. Chaguo langu
ni bebe nitulie,
mama watoto wangu uwe ndo roho yangu.
Ni bebe nitulie. Ni bebe, ni bebe nitulie. Ni bebe, ni bebe nitulie.
The mother.